Mwenda kupiga manati kwenye kichwa na boku fanyoka. Piga manati na tuko blessed simali wanadondoka. Mimi na Mike sini kama twisted si tunapotoka. Ziggy na zage na tiki na saka na kwala mithia dondoka. Gali ndo imekata black beat. Mzuka lakita bata cheki beat. Dele mi kama na cheki ni. Na sinyi kama mko naked. Mgumo na salama baby chick. Kene basi mina hesitate. Misu chuchota MSC. Why you got on a cheki beat?
The way we eat up. What's the kid?
When the mother kid una wenge, una chapu fimbo una wenge, na nakata ziko una wenge. Mashamba ya wenge, ya nataka viganja. Wakiniona na chana, nasema na chana kijanja. Wanajua kwamba oso taka kumeke mekwanja. Na kinacho kufanya nanuka jembe ni ushamba, ushamba.
When I'm a wanker.
Wakileta mawe na dondosha vitufa. Sanda kala we msafi na mopa. Mlango wazi ingia na toka. Mpiga kelele ya dui wa munta. Wana mawenge. Mshono na shona kitenge. Designer sky na wenge. Mjanja mjini na jembe. Watu na vitu vyetu. Hata malaya na bwana na itwa Yesu. Nasike utamu wendo peku. Bwana shamba panda mbegu. Hati miliki mazao. Watu na vitu mtu kwao. Chenga kidogo shuti bao. Wazee wabanzini makazi ya mbao. Nipo jiji la kijisi wo Green City. Lakini old school hadiko Green City. Green City warrior. Whoa, warrior.
When I'm away, Nani Alamawe,
when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alamawe, when I'm away, Nani Alam